gobolka saani waxa ay safar sadii ka la tasaadeen oo aan tuma degmooyinka ee gobolka Bay oo ciidamo ee dadka baray garawsha ee u joonta qorsho baahiri ee marka ee ka air station ee marka wali ka saabsanay ciidamada garawsha oo dowlad konfur galbeed inta barka aan hirni adreeski aan geedini ee taasoo halku weyn mid ataa ee safarayd aan tun and the sort of good have cover your view you have the camera yak koi and to good hana de azim the sort in and then good the no over the by the call and the no cash the ball is create the wish the cover I ka cover ki ha gira in simar de yo and the diga la man the tin aman kan kan lagan and me first o don't go for the sorry as well then I don't care for the stress ka ya te grande pa
mudane talye wayba ogna anti ciidamada koonfur galbeed Soomaaliya muddooyinkii la dhaafay deegaanay degmooyinka tirsan koonfur galbeed tababaran ku dareeray qarshon qalab lan qaybi qabshona markaasay yoona hoblan deersiye saraakiil badan deersiye marka arantan way arag kore way ku qayb ku eeta arimaasay
ha ee yar arimaas ya qayb ku eeta qorshahaasi dawladeedu meel kasta oo ciidamada hataa degmaalka dowlad goboleed koonfur galbeed taliyaas yaa oshilin deji meel kasta tababar ku dareero nabarshoon wala haydi ahaan dhimmaan wal dhammaystiray qalab shuuci iyo maardi gaadi iyo waraad wal dhammaystiray si ammaankii kala dambayntii deegaanada koonfur galbeed dowlad koonfur galbeed taliyaas ammaanka aan ka nagaan dadiga lamaan nimintu cadaw oo diin laawyaalka oo matuus baabiyaha ayaan ciidiyada marka ayaa aan ka aragnay ciidamo ogol in dad dalsho iyo diinti dadka difaacaan la ka dheer karin insha Allah taala muraakana ma ku jawi doono oo bilaa aan garab teeginaadaan
taliye taliye ku xigeenka ciidanka daraawishta koonfur galbeed iyo marka la ku hadlo ciidanka daraawishta ama ciidamada kale ee koonfur galbeed guud ahaanba waliba jarte intii qalabyadii iyo adeegsiga la maestiraayo electionka damboolan la maestiraayo laakiin in badan strategic line marka arantaasi may ku damacsantay
wallahi dowlad aan dowlad koonfur galbeed Soomaali oo muddo halsin ee jartay ee walwiin qabti aan dibaasay baanaya la amar adeeb la socota inta mun degmada tamin 300 askari tabar aan ku baahan qalab shoona bashaysiisa bashoona damaastirto oo yag wule afkana ma ku sheegana war cadaan ee oo bilaayeer saad qalab shoona waraajoon leen damaastirona insha Allah way wajahayna maraha isdaan bilidna maroo doona ay wajaha doonaana meel kasta gudi goof ay ka jiraan intaas adawka marka qalab qoon damaasir afna ma ku sheegaa dowladda koonfur galbeedna ciidiyada ka sinay jartii qolwiin gobti oo marag mu doonta oo marka taas warfiidan kana oo bumle adeentii adii baayta insha Allah taala adii baa arag doonto bilaahir ciimada daraawishta iyo ciimada ana xasto aan koonfur galbeed dowri soo aan mid aad fadhan aan daraawishbo taas garab shadaayaan dowladna amniga magaalada lagu wareegay meel kasta oo aan dabawado daraawish sidee baa door ka leenka tarigaya ciidamada xoogga dalka Soomaaliya dowlad federaalka marka qorshe gabagabey ah insha Allah taala waan tilaabo aad doono bilaash
Guudaan haddii ciidankan tababarkan dhamaado kalaawooyinka ama qorshaha indexing intii ciidankan ma iniyo koonfur galbeed ku sugnaadana ama gobolka Bay ku sugnaadana mise waa qorshe kale jir
kow ma yahay xaqiiqeyn ammaanka dowladda koonfur galbeed meel kasta oo maray fuugta iyo meelaha tafar ku tiriska cadawku muddo nabadgelyo ah sidaan horto yaa la ku xoreeyay dowladda koonfur galbeed deegaanada tii ku taliyaas iyo walaalkii Mumbai dhammaankii kala dambeynta kanagna wali garab sii doonaa amul goboleeda deriskaanada oo ay goobahan ku baaraan insha Allah ta'ala laakiin qorshaha indexing in xoreeyno iyo noqon deegaanada waa tafar ku tiriska oo nimintaas diin laawyaalka garanti ku hayaan
anka dambeyn may qorshaha taliska ciidanka daraawishta koonfur galbeed dhawaantana baaqiya ciidanka injeed
baaqas baan oo bayaan ahay oo lan ka tirgelin ciidamada daraawishta koonfur galbeed baaqas noo ka hidanayay maadaama de aan gobolka Bay ay tahay dowlad dirang martin ay tahay ciidamada baan ku gaan tababar aan ila gobolka Bay da dibaatay qoysa in aan maadaama military gaati lixdanaad ciidamada ee hadalay in daraawishina dagdagaa magaalada iyo xarumo oo lan ka tirgelin fuugan milkina amaanka goor istahayta qorshadanahay marka guudahaan daraawiish ma roogi doonto bilaha eera meel belade daraawiish wali gala doonta duurka wali gudi goofa la gala doonta meel kasta oo nimintaas khawaarijda la gashaaga iyo walxaqooda in waxa dilaan ku walaan katala gelay marka insha allahu tacaala waan war aragi doona shacabkana aan badini doono bilaha eera barkun hooli iyo kala kubnin kooyl indamaastara waana noo gohonta waloo oo noo gohonka talisaan daraawiishta in dagaalamay nimintu nabadiidka inoo ciidamada xoogga dalka soomaalida ama sanba